Pinne pinne te kura,
hae te kura, whanake te kure, raro ia warua, ko te kura nui, ko te kura roa, ko te kura natsu, hae po. Tenei te tira hau, tenei hara mai ne, na te rongo pae, na te rangi mai. Tūranga, kia whakangungu a koe, ki te mini, ki te hoari, ki te pūhuri huri. Nā rā kau kōhuru a te Pākehā e takotone. Piki ake kake ake I te toe huare. Te aroha, he waha I pāma Taku ahi ne purotsu, taku tā ne purotsu Kōrua ko te taue Whakakake I te ture, I te kinga o tō waha No rumarawa koe, no te mana o kuini e tune Nā tāne rawa koe, nā pūre tā whiti Nā kaunati hika hika, te kaunati a tō tipuna arawi I haerea, I te re nui au Ka hikai tāna ai, ki mihia e te iwi Te ara o te tikanga, I paera e te noho I te aone Tūranga nui, he matapu, he patu I te tangata ki a mate Nā te maua ahara hoki rā I haerea I te ara Ko koutou anake, he titi kaha mai nā E kai o koutou mata, I te kohu e tata I waho I te moana o toka ahuru Ko te kopa I o te whare, ko te arai tō tāra Te ua waipara e koe a te kōrari Tēnei e te iwi, te waki tō koutou whanaunga Te waua mai ne Turi o koutou taringa ki a are are ae Me te whakarongo atu ki ngā ki mai kaua Hau e patua mō kuanake te arai o tūranga Te matenga o mahaki I maua e te rongo pati pati I mātaki taki na ae Koe ahi ka mātaki taki Whiti ke mai e koe I rahi rahi ne Te ai o mahara Ka mate au ki waere ngahi Ka te ki mai e koe Me whakawa marire Hopu ana koe I aha Ki whare kauri, ka manene mai au Ki ro te wae kau Ana ko whare o ngā o ngā Ka pāko te waha o te kawana E hi ka mai, nā ia te kai Tō ia ki uta tara hai hai ti ai tunu ai te manawa kakae ngā kapa mō koro timu timu mō tae ranga koa koe a te riri poka noa kakae te wai piro kakae ki te whakama ki te maua hara me whakare